Pizza free.
All in the morning come up peras. Ching chunga. Joengang kama gera vini nacho. Dunga dunga. Shandenga skenga. Vigilator sita kupenda. Niko ma prama. Whatever niko ma Gucci brother. Rada negro. Niko zozote niko te veva. All in the morning come up peras. Chunga. Joengang kama gera vini nacho. Dunga dunga. Shandenga skenga. Vigilator sita kupenda. Niko ma prama. Whatever niko ma Gucci brother. Rada negro. Niko zozote niko te veva. All in the morning come up peras. Chunga. Joengang kama gera vini nacho. Chunga chunga.
Ifike uyo mrazi uku mtani kume. Chrome sana kapa ipuki ata matopo na kanaga mafi yo. Akunaga cha breki nikipita na yombadi. 140 km drill am nipati. Njwenga before itoke nyubonga shonde. Rengwa before ntoke before ntoche miuru di stonage. Hini ya my fans only na my fat bitches msikonde. Apana smile smile shore yo moli neza fanya ni kwakote. Good Friday likuwa best. I demanded kwa shindwa kuresurrect. Cool daddy miufunga belt. Andele andele hapa kuna kurest. Mapema ndo best. Mapera salafu inafika saa kumina set. Masela ushagia ukakwela. Unapenda complain. Unaanza kunisuka na ujui vile kwa bed miudunga. Chudha ni kame ni mbuzi. Bitch alitisha kapata kashtuka. Sheng, shengili, shembe, teng, lingua. Zote ni luga. From 10, sambili, tisa. Tasa umeshinda ukisema unakuja.
All in the morning kwa maperas. Ching chunga. Joengangu kama gera vini naju. Dunga dunga. Shandenga skenga. Vigilator sita kupenda. Niko ma prama. Whatever niko ma Gucci brother. Rada negro. Niko zozote yote te veva. All in the morning kama peras. Chunga. Joengangu kama gera vini naju. Dunga dunga. Shandenga skenga. Vigilator sita kupenda.
Dunga kwa face, neck, breast, legs, chest, chest, chest. Njora niambe, shte, ge, mutu mia pencil. Wabebe, wabebe, whip ina bounce, kaba, check. Yes, matembe, matembe, ketepe naitisha gare, ge. Yo, washa kigo, male, anaitaka rondani. Squeezy ni funny, kila mtu nipenda na shindo anta rob nani. Ndio na majabu siku nilikuja kurukwa na monami. Alikuwa bazu, saini zuba, yo, what happened? Hatuko category same, sina nguvu ya kunego mabei. Natumia pesa ndo isinitumia, hunpati kwa simu ni text. Hii ni kapenguria 3, hatulali mkitumia wadhi. Hii ni kapenguria 3, hatulali mkitumia wadhi. Ukiona rende unakuwa mless, utakatwa makende ucross dress. And we at your doorstep, roll with the niggas that talk less. Peng ni rapper metokea juzi anataka kolabo, I want sex. Preacher anasema nko possessed, mambango anasema ni gode.
All in the morning kama peras. Ching chunga. Joengangu kama gera vini naju. Dunga dunga. Shandenga skenga. Vigilator sita kupenda. Niko ma prama. Whatever niko ma Gucci brother. Rada negro. Niko zozote yote te veva. All in the morning kama peras. Chunga. Joengangu kama gera vini naju. Dunga dunga. Shandenga skenga. Vigilator sita kupenda. Niko ma prama. Whatever niko ma Gucci brother. Rada negro. Niko zozote yote te veva. All in the morning kama peras. Chunga. Joengangu kama gera vini naju. Chunga chunga.
Big up my team. Big up myself, Jeshi ya Rhyme Gym. Tuluwa sosi, walikulwa. Kwanza walikuwa menda gym. Kama ni guwa mnimetus, confused confidence na impunity. Njue nga baruti, I'm the bomb, says pitia through security. Bado jeni kanja, why? Manzo medunga, usha kwa fine, wine. Mapema ndo best, but ikifuka kulipa deni, that's why you draw the line. Maza, maza, Mr. Miyagi, Munga ni master. Adam, show if nyamaza, ni aje snake, ikaleta Eden Hazard. Ina ni bamba, niko shugli mchini. Unadai kuilamba, na vile hii mwiko mepitia sufria mingi. Turadi mtaji ya kwanza ilikuwa tukishikaza na ilikuwa nipese ya mzazi. Iyo sasa, hiyo ndo ple slani, I was circumcised
then. All in the morning kama peras. Ching chunga. Joengangu kama gera vini naju. Dunga dunga. Shandenga skenga. Vigilator sita kupenda. Niko ma prama. Whatever niko ma Gucci brother. Rada negro. Niko zozote yote te veva. All in the morning kama peras. Chunga. Joengangu kama gera vini naju. Dunga dunga. Shandenga skenga. Vigilator sita kupenda. Niko ma prama. Whatever niko ma Gucci brother. Rada negro. Niko zozote yote te veva. All in the morning kama peras. Chunga. Joengangu kama gera vini naju. Dunga dunga. Dunga dunga.